Yeah. Since I start Mansuli, and everybody got a story to tell.
Kikita, the pro.
When my mom passed away, my heart broke in pieces. Pop died, I was so young, couldn't feel his absence. There was no connection, he was too busy. But must admit in his presence, life was too easy. Sisemi sikumpenda, ila tu kwa karibu. My mama's all I got, kwenye kila jaribu. Kwa miaka kumi alinilea, yani bila baba. And I hustle hard for her, kumaliza la saba. I was only 14 back then, she was sick in bed. So I had to pull my strength, kujita gangster. Hustler, haikuwa bure, this is the way I am. Tangu nikiwa shule, December 94 paka 95, nikiwa buguruni kitani na hustle hard. Kwa jidi ya mama na wadogo zangu, that's that. Thank God, here I am now, since I start
my life.
Mwamini yule mrembo wakani drive crazy, yani kumpa moyo wangu wakani yona lazy. Maji kupo, maji kujaa, long distance. I thought we could marry, kumbe na pretend. Anyway, yote maisha nimepata somo. Labda alidhani nilichotaka kwake tu ni ngono. I'm married to my music, now I'm right back. Focus on my album, title Love Life. Kila muda nao pata naandika mistari. Na hii ni album ya mwisho ya Mansuri Ali. Already said it on my IG, Facebook, Twitter, you know what it is. Na sintereka kwenye site zile magumashi. Pesa mbele kama tai, nachotaka kashi. Mambo ya mziki harakatu sinambia tena. Hii ni real life, real talk, sio cinema.